Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika muyumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda, mu Burundi ni mikomirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga no kuvuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Muri uyu mwanya mpuye kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga ikaze mwese kuri radio yanyu.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, nshuti zacu nongere mbaye ikaze kuri radio yanyu mu kiganiro muri Isanga cyo kuwa kabiri, umunsi twageneye abagore n'abakobwa. Dukomeje rero kubatumirira abakobwa n'abagore, ariko tunifuza ko barushaho kuduhamagara muri ibi biganiro nabo tukabaha ijambo. Batangiye rero kuza buhoro buhoro nk'uko namwe mutangiye kugenda mubibona. Iyo ni intambwe nziza. Mbasabe rero umudufashe gushishikariza abakobwa, abamama muri kumwe aho ngaho iwanyu kujya bitabira ibi biganiro. Twagiye tuganira n'abakobwa ndetse n'abategarugori badusangiza ku byo bakora mu kwiteza imbere mu buryo butandukanye. Hari abashinze amasosiyete, abashinze imiryango cyangwa se amashyirahamwe yo kuzamurana. Uyu munsi turajya muri siporo by'umwihariko karate. Kuri telefone ndi kumwe n'umukarateka, reka rero ntabatindiye tumwakire muri studio z'ijwi rya Amerika, Madame Ingabire Gashagaza Solange. Uraho neza, urakomeye? Urakoze cyane kuba wongeye guhaha umwanya abakunzi b'ijwi rya Amerika kugira ngo umuganire n'abifuza kurushaho gusobanukirwa n'iby'iyi siporo. Cyane cyane ko namaze kubona ko ku murongo kuri Facebook hari abamaze kutwandikira batangira no kutubwira ko rwose bidashoboka ku mugore ya kwiga karate cyangwa se ngo niyo yayiga ntiyatsinda umugabo. Nagira ngo uze kutusobanura neza mu buryo burambuye muri kiganiro. Ngo haye ikaze rero kandi ngushimira kuba wemeye kugaruka kuganira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Nk'uko nari mbivuze, ikiganiro cyo kuwa kabiri ni ikiganiro gihaha umwanya abari n'abategarugori. Abagore n'abakobwa bakomeje guhohoterwa mu mpande zose z'isi nk'uko inama mpuzamahanga ku iterambere ry'umugore irimo kubera i Kigali mu Rwanda ibyumvikanisha. Bumwe mu buryo bwo kurwanya iryo hohoterwa harimo no kubasha kwirwanaho cyangwa se kwigirira icyizere. Mukino wa karate ukabufasha kugera kuri iyo ntego. Ndibaza ko Solange uza kuza kunyunganira cyangwa se ukanyomoza niba ibyo atari byo, kuko hari abamaze kutubwira nk'uko nari mbivuze bavuze ngo karate ngo ntago ari y'abagabo nyine. Dusabe kandi n'ababyeyi babe hafi ya radio umuganire. Nawe uri umubyeyi ufite umukandara w'umukara ndani ya mbere kandi washinze n'ishuri rya karate. Nk'abasaba abo turi kumwe rero kuza kuvuga amagambo yubaha hagati yacu, twubahane baze baganire kuri iyi siporo n'akamaro kayo ndetse no ku bindi bifuza kuyimenyaho. Ikindi nk'uko bisanzwe ni baduhe nomero zabo, mwese aho muri muduhe nomero zanyu tuze kubahamagara. Madame Solange rero nari nkuvuze muri make ariko niba hari icyo nibagiwe cyangwa se ntavuze wacyongeraho tukinjira mu kiganiro abadukurikiye bazi neza uwo barimo baganira nawe. Soranje ni muntu ki?
Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Ingabire Soranje Gashagaza. Ndi umukaratsi kanga mfite sentire y'umukara ku mudani amaze imyaka irenga 15 na karate. Ubu mfite ishuri rya karate i Nyamirambo rifasha abana batoya kuva ku myaka 4 kugeza kuri 16. Nkaba ndi muri komite ya karate mu Rwanda ndi trezoriye kandi nkaba nkinire ikipe y'igihugu.
Yego, wakongera ijwi ndumva. Wongere hanyuma dukomeze tuganire. Nk'uko nabivuze uyu munsi turajya muri siporo by'umwihariko ya karate. Nkaba rero ndi kumwe na Madame Ingabire Gashagaza Soranje nk'uko mubyiyumviye. Ubushize twaganiriye nawe ariko abari badukurikiye ntimwashizwe, ikiganiro cyarangiye hari abifuza kurushaho gusobanukirwa n'iyi siporo. Nkaba ngira ngo rero mbahe umwanya ariko mbanza gusaba Madame Gashagaza kutubwira muri make ya siporo ya karate icyo ari cyo.
Karate ni umukino njyarugamba nk'uko benshi bavuga, ukaba warakomotse mu gihugu cy'u Buyapani. Ni umukino rero umuntu akina kugira ngo umufashe kwirwanaho kandi wongere ikinyabupfura. Urumva akaba waragize mu Rwanda kera, ubwo karate iba mu marushanwa mpuzamahanga no muri Olympic yarutse kujyamo. Ubwo rero ndumva ari ibyo.
Karate se ni umukino cyangwa se umuntu yabikoramo umwuga ukamutunga?
Yego, wamutunga kubera ko nanjye niko ndabikora nk'umwuga, kubera ko bikina igihe kinini nkakinira ikipe y'igihugu mba ndashaka no gukora ikipe y'abana. Ubwo rero ikipe y'abana hari ikintu igena ku mutoza, nta kandi kazi kandi ugasanga ndabihuza nta kibazo bigukunda.
Hanyuma se iyo siporo ni iy'abagabo gusa cyangwa abagore nabo barayishoboye bayijyamo? Tugira icyo tubwiraho muri make.
Ni siporo y'abantu bose, abagore n'abagabo, kandi bose bakagira amarushanwa. Amarushanwa yayo atangirira ku bana hakaba n'icyiciro cy'abakuze n'icyiciro cy'abasore n'abakobwa. Ubwo rero bose barayikina, usanga no mu mubare munini, nubwo yataba munini cyane ariko abagore baritabira. Kandi nabo ku rwego mpuzamahanga nabo ukabona batwara imidari n'ibikombe. No mu Rwanda rero nabo twateye imbere, twageze kuri icyo cyiciro baritabira kandi tugakora amarushanwa. Hanyuma no muri club yanjye nabwo abantu baraza benshi, abagore, abana batoya, nakira kuva ku myaka 4 usanga umubyeyi afite abana b'abahungu n'abakobwa, akazaramo akambwira ati mfite umukobwa wanjye nzamukuzaniye nkamubwira ati abakobwa ndabakira nta cyose. Usanga rero ziri kumwe n'abantu bose kandi n'abakobwa bayigezemo barayikunda kuko babasha kuba bafite disipurine bagakora neza.
Yego, ubutumwa nabonye bwaturutse mu Burundi ahanini ni abantu babona ko siporo karate atari iby'abagore. Nashakaga ko nk'umuntu umwe mu bari mu Burundi yaza kutubwira niba iyo siporo ihari n'abayijyamo abari bo, niba abakobwa bahejwe cyangwa niba barayigerageje bakabarekanaho bakajyamo cyangwa niba barabujije kuyijyamo Burundi. Reka tujye ku murongo wa telefone nk'uko ikiganiro ari cy'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Tubanza kwakira Anselme Ngendakumana, uranyumva?
Ndabumva ijana ku ijana.
Ngeze amahirwe uri mu Burundi, amakuru cyaho ngaho urahagana hehe?
Mu bisanzwe mu majambo make, mu Burundi umukino wa karate ku bakobwa ntiwitabirwa, kuko bera bibona ko imico n'imigenzo y'abarundi itabibarekurira cyane cyane n'umukobwa yashobora kujya muri urwo rugero rwo gukina karate bacabona ko yarenze imico imico no kuvuga imigenzo bacabona ko ari nk'umuntu w'igitandero na siporo ku gukina umupira nuvuga ko biriko bisa ubu kare na kare usanga tutakobwa akina umupira cyane ariko karate rero nagiye mbona muri publication nagize ko bari kwirwanaho ku buryo ngo bahohoterwa cyane icyo biboneka ko umenga yozoganza umugara amaze kwiga umukino wa karate cyangwa mu bundi buryo bwo gushwana bikaba nko gushwana ahubwo natangaye mbona ko uwo mukino guteye ku rugo ku rugero rwa kure ku bijyanye n'abakenyezi nyine abigeme nk'uko nyine none nashaka mbaze umutumire byoba biri muri urwo rukurikirane ko bahohoterwa kugira babe kwiga uwo mukino wa karate biva kuki kumenga mwawusizemo muri publication ya ijwi rya Amerika ko umenga ni nk'uko aho ko baba bahohoterwa cyane cyane tereke mu ngo mu kibano donke mu bisanzwe nko ku isi yose ko baba bahohoterwa mbere ko tubona hari amashyirahamwe usanga aharanira agateka k'abakenyezi gusa ata amashyirahamwe ahari aharanira agateka k'abagabo burya bahohoterwa mu buryo bwinshi usanga ari abagore gusa n'abagabo nuko bahohoterwa ibibazo twanjye twaruzi
yego urakoze cyane uba hafi rero agusubize ariko mwihereyeho ndibaza ako post twashyize kuri Facebook yo ni twe twayishyizeho ntabwo ari madame Solange ariko guhuza gushyira isano hagati ya karate na no guhohoterwa kw'abagore murabizi namwe ko i Kigali harimo kubera inama kandi barimo kugaragaza cyane ko abagore bahohoterwa umuntu rero uzi ko yifitiye icyizere kandi ashobora no kwirwanaho ntekereza ko nta wapfa kumuvogera ngo ashake no kumuhohotera mu buryo ubwo ari bwo bwose kuko abashobora kwirwanaho ariko nanone ndumva madame Ingabire yabivuzemo ko hari n'ikinyabupfura araza kunyuganira ikindi wari uvuze imigenzo n'imigenzereze yo mu Kirundi ariko ushima ko mu Rwanda byageze aho bigera reka muhe umwanya agira icyo abikubwiraho madame Ingabire
ndabomba
murakoze nk'uko yabivugaga ntabwo ari uburyo bw'uko umugore ashobora kujyamo kugira ngo azirwaneho kuko ntabwo batwigisha kurwana ahubwo batwigisha kwirwanaho ubwo rero bitewe n'uko umugore ari guhohoterwa iyo wize karate biragufasha ukaba wakwirwanaho mu gihe uhohotewe ubwo rero karate ikaba umwe mu mikino ishobora kugufasha mu gihe nawe wagiriwe ihohoterwa hanyuma mu mico uko isi imeze uko iri ubu iterambere nta mikino kigenewe abakobwa nta mikino kigenewe abahungu ibintu byose umuntu abikora bitewe n'ibyo akunze rero uri mu Rwanda twebwe nta kibazo barabyemera kuko bigenda biva mu babyeyi mu myumvire y'abantu ugasanga nyine nta kibazo kuko umukobwa yakina karate kugira ngo asike ngo niyayikina azaba ahindutse ishegaho nayikina azaba azabura umugabo we n'imikino nk'iyindi kuko akenshi usanga yitabirwa n'abana ntekereza rero ko ababyeyi bamaze kumva neza ko ari umukino wo kwirwanaho umukino njyarugamba nk'iyindi ku buryo buri wese kuyikina kwayo biba ntacyo bivuze ko umukobwa yarengereye murakoze
urakoze nawe ndizera ko Anselme yasobanukiwe hari kandi yari yongeyeho kajyana n'uko n'abagabo nabo bahohoterwa nibyo ibyo turabyemeranwaho n'abagabo barahohoterwa ntabwo kandi nabo bahejwe haba muri karate cyangwa mu zindi siporo ariko nanone no kubuza umukobwa kujya muri siporo kandi abyifuza bishaka kandi abishoboye nabyo ni ihohoterwa tugomba kurwanya twivuye inyuma ikindi abo bagabo bahohoterwa turabizi mu Burundi nk'uko warubibajije hari n'ishyirahamwe ry'abagabo mu Gahinda naryo rifasha abagabo bahohoterwa tuzongera tubatumize niba nimo bikenera hanyuma baze nabo babaganirire mumenye n'uwo mwakwitura igihe mwahohoterwa reka noneho anseme nizeye ko wasobanukiwe niba gihari
asigura mu mpaye
ni urakoze cyane twakire noneho n'igitanga Simon Simon ni wiriwe yego urahagana he
andi mu Rwanda none umutumwa w'u Rwanda cyangwa umubazi numvise ko ari no muri komite ya karate ku rwego rw'igihugu uko biri kose hari amakuru yaba afite ku bijyanye na karate cyane ku bijyanye no kuba karate bayigira ikintu kinini ikagera mu ntara ikava mu mujyi wa Kigali ikamba aricyo ntera hambwire nimba hari iyo gahunda igibaho cyangwa hari ahandi mu ntara yabiri karate ku buryo atari mu mujyi gusa
yego ikibazo cyawe wakirangije
yanga abanza mbwire kuri icyo hanyuma
reka abanza gusubiza reka abanza gusubiza kuri icyo nta yego Solange
okay aya batuye hehe ko karatira hari yego si cyane nko mu ntara ariko turere twese tw'igihugu igerageza kubamo ubwo hari na gahunda yo kuzajya bimura ibintu amasemina amasemina cyangwa amahugurwa bakayajyana mu ntara ubwo rero bitewe n'aho atuye bizamugeraho kuko ni gahunda ya federasiyo yo kugira ngo ikwirakwize karate mu Rwanda hose kuko abantu batangiye kuyumva
Simon
yego
ikindi kibazo wifuza kubaza cyangwa niba hari icyo wavuga kuri icyo yaragusubije
none yarakoze kuri icyo ngicyo none se uretse kuba wenda karatari uburyo bwagufasha kuba wakirwanaho mu gihe hari ukugiriye nabi uretse muri ubwo buryo nta ubundi karate inyungu yayo ni iyi uretse kuba ari siporo cyangwa ari umukino wagufasha kwirwanaho inyungu yindi wakuramo mu wenda mu rwego rw'amafaranga cyangwa n'imibereho yindi ni iyi
inyungu ni nyinshi n'uburyo nasobanuye ko afite ishuri washingamo ishuri ryo gufasha abana ukabafasha kubigisha umukino ibindi nyungu ni uko karate yemewe ku rwego rwa olempike no mu marushanwa bakagira mu marushanwa y'igikombe cya Afurika n'igikombe cy'isi ubwo rero mu gihe umuntu yiteguye neza ibyo bikombe bijyamo kandi iyo babigiyemo ari byo akuramo nk'ibihembo kubera ko yabashije kwitabira nawe igikombe cy'Afurika cyangwa igikombe cy'isi ndumva byose ari inyungu zayo zo kwikina
wabyumvise Simon arakoze
hanyuma ambwire nimba wenda ku bijyanye na karate nko mu Rwanda hari igihe wenda bashobora kuba wenda bagira nka shampiyona shampiyona irahari wenda iba buri gihe mu rwego rwo kugira ngo niyo karate ikomeze izamuke mu gihugu mo imbere
yego ntabwo tugira shampiyona ariko tugira amarushanwa ahoraho nk'ubu mu bihe byashize hariho amarushanwa yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi natwe muri karate twari tuyafite ubwo turi kwitegura amarushanwa ya liberation cup azabera Nkusenge ubwo ni mu rwego rwo kwagura kugira ngo ive muri Kigali igende mu ntara ngo urumva tugenda tugira amarushanwa ariko ntabwo ari shampiyona ihoraho nabyo ntekereza ko bibaza bitewe n'uko abantu bagenda babyumva
nitanga rero urakoze cyane kuri ibyo bibazo byawe ndumva n'abandi baboneyeho gusobanukirwa ndagushimiye
murakoze
nawe yego twakire Jean Claude
murakoze na cyane ko mubataka bado umutumire wacu
yee mubaze rwose arahari
none ko n'umugore abafite inshingano mu rugo ubwo niri umugore kudutunganya bitewe n'ako kazi aba ariko arakora ko kwiga icyo gikorwa cya karate
ariko uretse na karate n'ibindi bikorwa umugore afite n'izindi nshingano hanze y'urugo ntaba hari se ntabagore ubona bakora hanze cyangwa bari mu yandi masiporo bituma bataba abagore
oya kubera bitewe nuko bizaba kwitanga kandi bigasaba umwanya munini iyo agiye muri icyo gikorwa.
Yego.
Ubwo ntazi n'inshingano zica zipfa nko kwita abana iby'umugabo n'ibindi.
Reka tumuhe umwanya kubwira Solange.
Yego.
Yego, wakoze. Hanyuma nagusabye yatuma utica inshingano z'urugo kuko ni siporo isanzwe kandi ntabwo umuntu ayikina amasaha yose. Ni icyo gituma rero hari umwanya wayo akaba n'umwanya wo kujya muri iyo mirimo. Hari igihe uyihagarikamo gatoya kubera ko mfite umwana w'uruhinja, ariko igihe umwana akuze yagiye hejuru gatoya urakomeza ukayikora nka siporo zisanzwe. Rero nabo icyo inshingano z'urugo ngomba nabigenda neza abana bameze neza bagakura kandi nta kibazo nshobora kugera mu rugo kubera byo. Umuntu yiha umurongo akabishyira ku murongo kandi bigakunda
nk'uko n'akandi kazi umuntu ashobora kugakora. Kandi abana bawe nawe ushobora no kubijyana muri karate?
Yego, barimo
mukajyana rwose
barimo turajyana tujyuka mu gitondo tukabategura tukagenda muri siporo tukagaruka. Ubwo ni mu gihe cya wikendi kuko nibwo dukeneye abana biga, hanyuma tukagira na gahunda ya vakanse mu iyo abana bari mu biruhuko muri iki gihe.
Ijya kuri sihera ku rugo nta nubwo wahera ku bana b'abandi nabo bawe batarimo.
Usanga nawe utabima kuri ibyo byiza ugomba nabo kubabwira bakaza mukagenda. Nibo baraza barasangiye.
Yego, reka twakire noneho Macumi David isumba byose. Uranyumva? Reka twakire Eric. Ndumva David atarimo kunyitaba. Eric, mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Yego, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze Eugenie.
Ikibazo cyawe rero cyangwa se igitekerezo ufite kuri iki kiganiro?
Icyo nashaka kuvuga nuko ndabanza gushimira kwanza uwo mumama witwa Solange.
Yego.
Kubera ko ni intwari cyane ku ruhande rumwe ahagarariye abagore muri rusange, kubera ko yatinyutse ibidashoborwa na buri mugore uwo ari we wese. Kuba rero icyo navuga, inama y'igihugu, inama yo ku isi ishinzwe kuzamura iterambere ry'abagore yabereye hano mu Rwanda, ni ikimenyetso cyerekana yuko abagore bari barasigajwe inyuma n'amateka, cyangwa se hari ibyo bigaragara ko bakandamijweho cyangwa se batemerewe gukora. Icyo ni ikimenyetso cya mbere kibyerekana. Hanyuma ngewe icyo nabwira Solange nuko yakoze igikorwa cyiza cyane kandi cy'indashyikirwa. Ariko nkaba mfite n'ikibazo kivuga ngo ko afite ko avuga ko atoza abana b'imyaka ine kuzamura, urumva abo bana baba bakenewe n'ababyeyi, bakenewe mu buzima busanzwe, bakeneye kujya kwiga. Ndashaka kumubaza, abasha kujera gute abo bana n'ababyeyi ku buryo babasha gukora siporo kandi n'ababyeyi bakabasha kubabona kandi n'ishuri bikabasha kujya babona? Hanyuma haba navuga yuko nanone abagore muri rusange kera ntabwo bari bemerewe gukora siporo. Twebwe twakoraga siporo wasangaga abana b'abakobwa baza guhengereza mu mashuri aho twakoreraga siporo nk'izo za karate cyangwa se bikagaragara ko bo babikinye cyangwa se atari imikino yabo. Ariko uyu munsi wano nahangaha usanga imipira y'amaguru babarizwamo, za volleyball babarizwamo, za karate babarizwamo. Urumva rero ibyo ni ibintu byiza cyane byerekana yuko igitsina gore cyateye imbere, cyangwa se ubikora akwiriye guhabwa agaciro agafatwa nk'ikiremwa muntu cyangwa se agahabwa agaciro nk'abandi bose. Rero Solange ndamushimira cyane by'umwihariko, namusaba ngo arangire neza abantu ahantu akorera, anatinyure abantu kuza guhiga umukino wa karate cyane cyane kuri urwo rw'abakobwa. Ariko nimba yarakoze urwo ruhande rwe ashake nuwo bashaka gukora na wenda w'igitsina gabo ufite nk'umukandara w'umukara cyangwa se uri ku rwego nk'urwe nawe arushaho kuba yafatanya nawe babashe gutoza n'abandi bana b'abahungu babazamura ibikomeze bizamukira hamwe. Njye numva ari icyo ngicyo navuga. Murakoze cyane.
Ndagushimiye cyane nawe Eric. Soranje Eric arabajije ariko anatanze n'ibitekerezo, aranagushimye rwose ku butwari bwawe kuri icyo gikorwa cyita indashyikirwa kuba urugero rw'abandi bagore. Ijambo ni ryawe.
Arakoze cyane. Nibyo gaciro kumva hari umuntu ibyumva neza kandi bihereza agaciro, ntabwo ari we buriya n'abandi barahari. Hanyuma icyabajije ngo abana bose rero iyo umwana ashobora gufata ikintu umubwiye neza ukabona aragikora mu gihe gitoya guhera ku myaka imwe, hanyuma rero niyo myaka duhera ariho dufata, hanyuma rero kandi amasaha dufata abana ntabwo ari amasaha ashobora gutuma bari kumwe n'ababyeyi babo. Ni ukuvuga ngo dukora amasaha abiri muri wikendi, ubwo ni ukuvuga ngo ni kuva mu gitondo kugeza saa mbiri kugeza saa yine. Amasaha abiri rero kuva nyuma saa yine umubyeyi yabona umwana we nta kibazo. Tekereza ko umwana atangiye gukora siporo ubundi ubuzima bundi bwose bugenda neza. Hanyuma ikindi numva yambajije naho nkorera muri Nyamirambo hariya kurya nyuma ku kigo cyitwa Kosaver ya opposite ya Stade ya Pele Stadium. Hari ikindi nibagiye kumutwika.
Oya, ndumva byari uguhuza iyo siporo n'amashuri y'abana no kugira ngo babone n'ababyeyi.
Ntabwo dukora ku munsi wo kwiga ku bana, dukora ku minsi ya wikendi umwana yatashye, kandi tugakora amasaha make ku buryo umwana abona umwanya w'ababyeyi akabona n'umwanya wo gusubira mu masomo bamuhaye.
Cyane ko n'ababyeyi baba bamuhaye uwo mwanya wo kujya muri siporo kandi bakanahamugeza cyangwa se bakamuherekeza, urumva nabo ubwo biba byoroshye cyane kugira ngo mupange n'izo gahunda ko muba muziziranyeho.
Yego, akenshi kandi ababyeyi babona nta kibazo bigiraho kubera ko no mu gihe cya vakanse ababyeyi babo badashaka ko abana bajya mu mateleviziyo cyane ngo bahuge, bagomba kubona umwanya wa siporo bakabona n'umwanya wo kubitaho. Ubu rero niyo mpamvu muri vakansi usanga ababyeyi rwose bavuga ati gahunda ya vakansi izatangira ryari ko baje muri vakansi, kuko ababyeyi bamaze kubyumva vuba bashaka ko abana babo bahora biga noneho bakava mu masomo bakajya kwiga noneho siporo bakagaruka basubira mu masomo umunsi ukagenda neza wo kugira ngo birirwe barangarira mu bintu bitandukanye bitabateza imbere.
Yego, reka tuze kubigarukaho ibyo bijyanye na vakanse. Noneho twakire wa wundi twari tubuze mu kanya. Bitoki Macumi David, uranyumva?
Yego, ndakumeze neza.
Yego, nawe se?
Yego, kandi nagomba kuba noshimira uwo mumama yitwa Soranje ku iyo mikino aba yaratangije ngaho. Ariko ikibazo mbafata ni kimwe, ese abo bana atoza ababyeyi babo babyumvamo gute ko kuva na kera twari kubona na cyane cyane igitsina gore kikumira mu bintu na cyane cyane mu mikino ya siporo, kuko nk'iyo nama ndatse nk'akarorero iyo kuba turi ku ishuri twebwe turi muri siporo tubona kenshi abakobwa umenga ntibabikunze bakagenda ku gahato. None nanjye ndamubaza ese abo bana baba babikora babikunze barabyumvamo neza ababyeyi babo?
Warangije kubaza ikibazo cyawe? Soranje, musubize kuri iki kibazo cye. Ababyeyi niba baza n'abana cyangwa bajyana abana ku ngufu?
Oya, nta ku ngufu. Ababyeyi bazana abana babishaka. Kandi kubera ko abana ubwo uko mbibona ni abana bapushinga bashyiraho umwete ku babyeyi, kubera ko bitangira babona abana bagenzi babo bakina karate ko abana rero n'ukuntu bakunda gukora bakura bashaka kujya bona barwana bagira bati bwo mwana wanjye mumbura hari ukuntu nyine ashaka kuziga karate uwo mubyeyi akavuga ngo umwana wanjye yasabye ko aziga karate se atangira nta kibazo cyo ugasanga nanone umubyeyi yabaye ari we ubwo n'umwana kubera ko amubona nk'ibimenyetso bitandukanye kandi ko karate ishobora kumuvura icya mbere ashobora kuba abona umwana we akubagana cyane akavuga ati nabanze ajye muri karate yige disipurine amenyane n'abandi bana yiga ikinyabupfura cy'ukuntu bitwara abone kuza umwana yageramo ugasanga bibaye neza yitwaye neza kandi yageramo ugasanga agahunda irahindutse noneho yo gukubagana ibaye iyo kubahana ahubwo umwana abaye n'umuhanga nimba yajyaga aba n'umuswa cyangwa ugasanga umubyeyi yamuzanye kubera ko yitonda ubu umwana wanjye najya mu bandi byibura azatinyuka ubwo rero ni impande zose hari impande z'abantu babishaka hari n'ababyeyi baba babishaka gusa ntawe babihatira muri izo mpande zose
ese ubwo mubihuza gute muravuga ko ni umukino njyarugamba hanyuma bikavamo na disipurine hari abantu bakomeje kuvuga ngo karate ngo umugore ashobora kuba yenda yanakubita umugabo kandi mwebwe murazana miyo disipurine nimugerageze kudusobanuraho gatoya
ukuntu bihura rero urumva disipurine ijyanwe n'ibyo wamenye akenshi iyo gitangira gukina ari ukuntu uba wumva itaraza muri gukina uvuga ati rero nigera muri karate nzaba ndi kunguruka nzaba nkubita buri wese niyambiranyijeho nzaba mbenze rero niho ibyo rero n'ibyiyumviro by'umwana utarajyamo umuntu watangiye kare utarajyamo hanyuma wageramo bakakubwira ati izi ni tekinike zo kwirwanaho iz'amaboko iz'amaguru hanyuma rero bakongeraho bati kandi ntabwo bigomba kuzirwanaho ahantu hose kuko karate ikinirwa mu kibuga cyayo ariho bita muri dojo ntabwo karate ariyo hanze tuzagufata wanduranya ku bantu ukubita abantu ngo nuko nzi karate tuzakwirukana kuko rero uburyo karate iryohera umuntu uko ayikina niko agenda yiyumvamo kwiyoroshya ubwo buri gihe uko ubikuryohera ukavuga reka nitwararike kakana navuze ngo nzakubita none uburi ka isa gatoya ntagendere kure ku buryo batazanyirukana urumva muri iki gihe utangiye kumenya agaciro kabyo cyangwa ukavuga ngo uriya se yankubita ukabona rero n'umukubita uramwica ukavuga ngo reka ndetse kumwanduranyaho nigendere hari ukuntu ikwigisha wowe mu koroha ni urugero nanjye murabibonye noneho ukumva abantu bose usa nk'ubabubarishye
bivuze kuko ugenda ukunda ukora karate ni kugenda uyikunda kandi ugenda urushaho no gutinya kurwana koroha
ahubwo utinya abantu ukajya turiya muntu ndamutse
mukubita ndamwica
ndamutse mukubitse se akaba gutya ibyo ndamutse mukubitse amenya ku nkinga nka kwa kundi ariko mwihorere
udatangwaho
akenshi wisigarana ahubwo ari iyo mu marushanwa ukagira ibyuzi noneho mu marushanwa kuko habamo amarushanwa yo kurwana n'ayo kwiyerekana mu marushanwa ahubwo ukajya wumva niba ushaka gushyira intege uriya yankubise aho utareka mukorera imyitozo ubwo twebwe tugira amategeko y'amarushanwa atari ukurwana ngo uvuge ngo uwabushije igisebo undi niwe ukomeza ahubwo wakinnye neza kuko dukina taci ibintu byo gukoranaho nibyo dukora hanyuma nibyo basifura ubwo rero iyo wahubwo wakomerekeje umuntu mu marushanwa uvamo iyo wakubise umuntu ikintu ubona kitari kontorore sinzi ko nabivuga mu kinyarwanda kitameze neza nyine kimeze nk'aho utakize kitameze nk'aho ari tekinike nyayo icyo gihe niwe bahana urumva rero mu marushanwa naho twiga gukora amanota twihuse tuzanamo muvoma za tekinike nabwo ariko tutababaza bikaba ari byo shaka usigarana rero ryo kuvuga turi ahantu reka nzajye kumwigaho aho ubundi ibyo hanze byo kurwana bishiramo aho bishira mu kibuga ntabwo wanabitekereza aho ugenda wiyoberanya abantu batazanantinye njyewe reka n'ingendo nta n'ubwo wanayihindura ukavuga ati reka byageze nyine ngende ushobora no kugendana akakubwira ngo ikintu akarita wakubita umuntu ugahita uvuga reka cyera ngo nyina karate ndese babwiye.
Yaradijwe rya America i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda banza telefone y'umutumirwa wacu icitse ariko turongera dukomeze tuganire mu kanya ni kuri radio yanyu turavuga rero kuri uyu mukino wa sport ya karate benshi bo batumvaga mu buryo nyabwo aribyo madame Sorange Ingabire Gasagaza turimo kuganira yararimo adusobanurira twabwiye ko yashinze ishuri rya karate riri Nyamirambo hafi ya stade ya Kigali akaba yigisha abana bafite kuva ku myaka 2 kugeza ku myaka 17 akaba ari muri komite ya karate ku rwego rw'igihugu murumva rero ko afite umwanya wo kubasobanurira ibintu bihagije cyane cyane kubo numvise bagingimiranya cyangwa se batari basobanukirwa kubijyanye na karate bavuga ko idahuje n'umuco cyane cyane abo mu Burundi ubwo rero abari bavuze ngo abagore bose ngo turimo kuvuga ko abagore bose bagomba kwiga karate batwihanganire karate nta hajyamo umuntu abishyizwemo ingufu hajyamo umuntu ubishaka wumva byifuza akaba ashaka iyo sport kuri we ku gitike kuko twumvise ko ari sport ya buri umuntu wese ashobora kuba yayikora yaba umwana yaba umuntu mukuru icyo gihe buri wese ubihisemo akaba afite aho ashobora kwigira iyo discipline hakiga uburyo bwo gukora iyo sport mu kinyabupfura yayikora turaza gukomeza mu kanya.
Like the sun lights up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. You changed my whole scene way with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural thing. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been yet. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing.
Radio Ijwi rya America i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda twari mu tuganira n'abakunzi b'Ijwi rya America na madame Ingabire Sorange Gasagaza akaba ari karateka ndagira ngo tuze gusubira mu kanya ku murongo wa telefone wari udutegereje witwa Trump agomba kuba avuyeho tu kwakire noneho Idrissa bambwiye ko hari Idrissa banyumva Idrissa bakungu Idrissa banyumva kanumva uri ku murongo ka butavuga ntabwo nzi ikibazo Idrissa afite Idrissa Idrissa uri ku murongo wa telefone. Radio Ijwi rya America i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turakira Idrissa n'abandi barimo kuduhamagara no kuduha telefone zanyu tubashimiye cyane kuba mukomeje gukurikira ikiganiro hari uwitwa Cedric iratwongeye ndagira ngo tumusuhuze hari mu batwandikiye havuga ngo oya uburyo bwo kugabanya iryo hohoterwa si ukwiga karate karate n'abagabo barayizi usaranje uyu wamubwira iki
namubwira ko nabonye ntacyo ntabwo namuhakanya gusa urumva ntabwo wagereranya umukobwa wize karate n'utarayize mu guhohoterwa ntekereza ko uburyo bakirwanaho atari bumwe akaba niyo mpamvu n'umugore nawe agomba kuyiga reka ntabwo ari na ngombwa ko yige kugira ngo azirwane azayikoresha arwana ahubwo ashobora no kuyikoresha aniyubaka mu bundi buryo ushobora kugendana agahohoterwa kidoko yise karate akavuga ati wo kugira muhotswe n'umuposi ushaka kumurisha ibyo ntashaka reka nigendere nishingire club yanjye ntekereza ko nabyo bwaba ari ubwo buryo bwo kwirwanaho kandi mu bukandi kubera ko wize karate atari uburyo bwo kumva abantu babyumva ngo ni kurwana ni ukurwana oya ntabwo ari nk'ubwo buryo mu ngingo zose ishobora kurengera ahubwo
hari abari babifashe nk'aho ari ugushaka guhangana ukumva ko hazamo ikintu cy'amahane hari icyo wari wavuze mu kanya kashize uvuga abana mu biruhuko nagira ngo naho tuhajyeho gatoya mbere y'uko twakira abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika wavuze abana bari mu biruhuko hari ibyo mubateganyiriza reka tubanze twakire Trump bambwiye ko yaje ku murongo uranyumva alo
ndabumva neza
ngo uri Trump
yeah ndiwe ndiwe
it didn't need this ndibaza ko irari ryo wihaye
ako nagatazira no
kubera ko umukunda
yeah ndamukunda cyane ndamufana cyane noneho
yego
aturashimira umutumirwa mwadutumiriye ikintu nshaka kumubaza alo
turakumva komeza
uwo mukino yawutangije i Kigali i Nyamirambo nta ese hari arateganya kugenda mu ntara n'abagore bo mu cyaro akabahugura ariko noneho abaha n'inyigisho kuko nk'uko mwagiye mubikomoza hari abantu usanga bazi iyo mikino ariko ugasanga ni ibikangisho ugasanga ni ibikangisho nko ku batware babo cyangwa muri rubanda ese ni izihe nama yatanga ku bantu bazi uwo mukino bari kuri urwo rwego ariko bakaba bakoresha nk'ibikangisho ni ubuhe butumwa yaba ese arateganya kugenda mu ntara n'akashinga amashami atandukanye
niko se Trump abo bantu warababonye cyangwa n'ibyo baba n'ibyo abantu babatekerezaho
biravugwa cyane cyane uko abagore bazi uwo mukino n'abagabo akenshi usanga abagabo nibo babyitwaramo neza kandi mwituze sibyo
cyangwa abagore ni uko mubatinya kubera ko bazi karate
ni ukuvuga abagore baba bazi uwo mukino bafite urwo rwego rwo hejuru hari ukuntu wenda umwibeshyaho gatoya akaba atanaguhunga ahubwo akaba yakubita ashaka kukwemeza ngo agaragaze ko yize bihanitse namenye kwitisha bugufi abo bantu bararuretse ko tutabazi ariko se ni ubuhe butumwa yabaha nk'umutegarugori w'icyitegererezo
nk'umuntu ufite n'ishuri rya karate nyine kandi uzi ko hakeneye disipurine ariko
atubwire n'igihe yagendera mu ntara akarondera abandi bari b'abakobwa akabatoza urakoze
cyane Trump Solange Trump
ntabwo nemeranya nawe ko umuntu wakina karate yitwaza abaye ari umugore ahubwo hari ukuntu yenda reka muhenge urugero rwa gutora miss rwanda ishize hari umukaratika wari urimo ntekereza rero ko atari byo kugira ngo bajye gufata umuntu ufite imico ufite n'ubumenyi we bagera mu gihe cyo kwerekana imishinga yabo bakavuga ko yize karate akanabihemberwa ubu hari na sosiyete yamamaza ntekereza ko atari byo yitwaje ngo ababwire ati ngiye mugomba kwishyiramo n'imisi rwanda ngewe ndi umukaratika ahubwo kubera ko ikinyabupfura cye nicyo cyatumye ajyamo rero abo bantu babyitirira tubwiyenda ko sinamuhakanye ijana ku ijana ngo ntabwo bibaho ariko ntabwo baba bakora karate y'umwuga ashobora kugenda umunsi umwe akavuga ngo ngende umukaratika cyangwa agakina uko kwezi kandi nk'uko ngenda bimubwiye nayikinnye kuva mu 2007 niyo mpamvu rero ntigeze mbyitwaza ngo mbe nahohotera ubwo ntabwo baba bakina karate ntabwo baba bagikina nka kuko baba baranahanwe kuko tugira abashinzwe disipurine bagomba kureba uko bitwara hanze bakaguhana mu gihe bitwaye nabi ntabwo rero baba ariyo karate bakina hanyuma kandi akenshi iyo uvuze karate nyayo ucisha make cyane azagerageze ahubwo arebe we yikorera ubwo bushakashatsi n'umugore wa kinyikarate
aho kumva amabwire
ariho kumva amabwire ngo turabazi muri kone twamenya boya ntabwo ari byo pe ijana ku ijana ntabwo ari byo azazana namusubira ndebe abana banjye b'abakobwa tuba turi kumwe n'abakobwa bagera disipuline iri hejuru no mu marushanwa biri hejuru ikintu cyose ntabwo ashobora ku niyo bagiye kunywa amazi arakubwira ngo ureka njye kunywa amazi ubwo rero ntekereza ko ibyo bintu ari byo akura azi kandi nibyo twese twakuze tuzi kuko muri karate wubaha umukuru ubwo rero uwo mukuru wubaha ntabwo wagera hanze ngo uvuge ngo ibi nibyo muri karate ngo hanyuma hanze ni ukubakubita birajyana
yego
hanyuma rero icyo kwagura karate mu ntara
yego
nabigarutseho bifite amarushanwa yo kwibohora yitwa liberation cup azaba ku itariki imwe no ku itariki eshanu z'ukwa munani tuzabijyana mu ku Gisenyi hazabaho umunsi wa kompetisiyo habaho n'umunsi w'amarushanwa habaho n'umunsi w'imyitozo wo kwiyerekana ubwo rero ni muri ubwo buryo tugenda tubikoraho amayinteritoreri na karate ibamo n'ibindi mikino ikabamo yasorejwe mu majyepfo muri Butare ubwo urumva ni ubwo buryo nabwo bwo kugenda tuyikwirakwiza hanyuma abakobwa bo bagendaho babamo ariko biba bikenewe ko babegera iyo myumvire nayo ikabashiramo bakaza naho ubundi nabo bagenda babyumva baza umuntu atekereza kuba abana yatangiranye ugasanga nanjye mubona n'inshuti abakobwa baruta abahungu kandi bakaba ari abana babimazemo igihe basigaye banyizana bameze neza ugatekereza ko mu minsi izaza abakobwa nabo bazagenda babyumva nabo bazagenda bashinga amakilabu kuko n'abandi twakinanye mu ikipe y'igihugu nabo bafite amakilabu batinyutse bakayakora b'abakobwa muri ubwo buryo rero bizagenda bitera imbere muri ayo marushanwa tuzagenda dushyira hirya no hino mu ntara nabo bazagenda babyumva
ese mu mashuri iyo disipuline nk'uko izindi siporo zirimo nayo irahari ya karate
yego irahari kubera ko ikorerwa n'amarushanwa ya interitorere n'amarushanwa y'abana biga mu bigo bya segonderi ubwo rero na karate igeraho bakarushanwa ku rwego rw'intara barangiza bakajya ku rwego rw'igihugu ubu batsinze bazarushanwa ku rwego rwa East Africa kandi karate nayo irimo ubwo kandi ntekereza ko nabo bazitwara neza n'abandi kuko nabo baba babishyizemo mu mashuri rero usanga bibiri muri primaire no muri secondaire nk'aho murirangiye ni mu kigo cya primaire baba ntuza benshi nabo muri primaire hanyuma secondaire nabo barahari ahantu hose ushobora kuyihasanga akenshi iba yiganje mu mijyi kurusha mu byaro ariko ibirimo kuko baranaringa bakagera no mu nkambi usanga harimo naho amashuri ya karate
ni byiza ko abana bo mu nkambi nabo bagerwaho ko akenshi hari byinshi cyane batabasha kubona reka twakire noneho Cyrille uranyumva
yego ndabumva neza
ubiriwe neza
naramutse neza
yego igitekerezo cyawe rero cyangwa ikibazo
mbere ya mbere nagira ngo mbavuze ko turanga mu karere ka Kayonza reka mbashimire kuri iyo nsanganyamatsiko mwadushyiriyeho kandi nshimira n'uwo mutumirwa mwadutumiriye hanyuma ndabanza mbaze umutumirwa ikibazo kigira kiti nko mu ishuri muri abo bana baba batoza karate iyo habonetsemo indisipurine bakayikosora bayakira bate hanyuma ikindi ni igitekerezo ubundi mu buzima busanzwe wenda uriya muntu wari mpavuga ngo hari abantu baba bazi karate bakiyenza ntabwo kwiga karate ntabwo bikuraho kamere y'umuntu hari umuntu uba uremetse ukuntu no mu buzima bwe no mu mibereho ye ahora yiyemera nyine yaba yarize amashuri atandatu abanza ugasanga yiyemera nk'umuntu warangije kaminuza abo bantu ntabwo bajye babura ariko umuntu ugaragara witwa ko yize karate akagaragaza ibintu byo kwiyemera cyane agakabya ntekereza ko ari umuntu uba harabicikijemo hagati ari umuntu uba harakandagiyeyo aba yararungurutseyo agahita abireka ntakomeze ngo abyige kuko abakaratika ni bamwe mu bantu bagira ikinyabupfura. Urugero ruto ndi bubahe hari umumama twajyaga duhura ku kiriziya arabyibushye vraiment. Nari ntabwo nabitekerezaga yuko yaba ari umukaratika, ariko mu buzima bwe mu kugenda naho yabaga yica agaragazaga yabaga tuje nta bintu byo ku yo kugaragaza ukuntu nyine bigaragaza ko ari umuntu nyine ufite ubwo buhanga. Ariko natunguwe no kumubona rwose akora pompage tera pompage abo kwa kundi baba batandaraje akaguru kamwe kari hirya kandi kari hirya na
wabimenye ute yari mwirushanwa se cyangwa hari mu gihe cyo
yari gutoza abana ati twagiye kureba nyine ari gutoza abana ndumirwa cyane nagiyemo nagiye kubyiga rimwe nge birandushye ndababara ndaruha naha ngenda nge nyine kuko biravuna cyane umuntu ya yavunika ahubwo nagira ngo nazo no kutubwira ngo batavunika
akugira inama z'icyo ushobora gukora kugira ngo uramburize izo ngingo zawe.
Ntabwo yangira inama, ntabwo nasubirayo.
Warababaye?
Narababaye. Abantu ahubwo abantu nyine bajyayo nyine nawe bitangira bite kubona n'ubuhanga biriya bintu n'ubuhanga. Ikindi kandi ikintu mugiye kubwanjye ku giti cyanjye kuntu mbibona rwose uretse ko ndi n'umugabo ariko umukobwa wize karati umukobwa w'umusirikare cyangwa umupolisi naba namwigerereza kuko umuntu ushobora kuba navuga ni kuki ibintu utabishyize ku murongo niyo naba ntari bunamukoze n'urushyi akandi kuri rumugeri
uzaramukoze urebe uzaramukoze urebe aho ni umunyamahane ese
ngende umunyamahane.
Oya ndakubaje naho nturi umunyamahane ukawutinya kwenderanya ngo batagukubita.
Oya ntabwo ndi umunyamahane. Nkimara kubona ibyo ngibyo rero byampaye n'ishusho yo kugira ukuntu mbyitwaramo mu buzima bwo hanze. Umuntu nazi nsenda ko najya naniyenza umuntu nazi ntabwo namusagarira
nanjye nivugiraga
ni kwa mungana kose ntabwo nabyo ubigiye nkwirengeje wenda ngo uri mutoya ngo ndakurusha imbaraga uganira karate nkaseba ndi mu bantu navuga ko nayo ndi mu biti babisaba kwitonda rero kuko umuntu wize karate ntabwo yiyenza ubusanga tuje ye uranamukubita akakwihorera ntabwo ahita ukubita agahita akwadukira gukubite we yirwanaho nyuma kuri finali abona yuko utari kwizi nicyo kintu nabashije kubona. Murakoze.
Urakoze cyane. Ntacyo nubwo watinye ariko reka turebe yenda Solange ashobora kugutinya urukemera ugasubirayo. Solange mbwirira
nasubirayo ahubwo nambwire
isitarategi sidiro ngo urubatse
yego ndubatse ntabwo umugore wanjye ari umukaratika
yego iza gusanga ariwe kandi waramukunze nyine umukunze bisanzwe bari kubigenza
yegora byari kugenda
gute yari kujya mbwira ngo cahaga ngacaho nagenda nasubiraje nasubije amaso inyuma
none se
nabo nta mahane bagira
none se siri
bagira umuntu bashinze amahane arabeshya
none iyo umukunda hanyuma ugasanga ari umukarateka utari byari gutuma umwanga
tutari abana
yego
oya ntabwo twabana tutari abana ntabwo byakunda ereka buriya mu buzima ari ukuntu ushobora gusa nkaho ibintu byose bitajya ku murongo nk'uko biri ngombwa kandi n'uwo mukobwa hari igihe agira nka kamere aba afite nka kamere yo kutihangarira nk'ibintu runaka ibaze rero simbizi nyine
uretse
ko ntatekereza ko wenda abakobwa b'abakaratika cyangwa abadamu bawe wenda bakubita abagabo ntabwo ibyo nabihamye ariko kandi nanone simbizi n'uwo babana nyine yagira ukuntu nyine abyitwara mushatse ari umukaratika nanjye najya kuyiga ntabwo byakunda
wavuze ko utazajyayo wavuze ko utazasubira reka Solange akubwire yego Solange ijambo ni ryawe.
Arakoze cyane. Ubwo rero nuko wenda bitazanamubaho gusa ariko abandi babyumva nkawe nabo ntabwo mbizi kubera ko akenshi bazagerageze nk'uko yabivuze abantu bayiratana n'abatarayize ahubwo nabikojejemo hari igihe ushobora kwikozamo ukahavana noneho ubwemezi bwinshi cyane uvuga ati noneho njyewe nize karate sha muzajye munyenyeraho kandi akenshi kubera ko karate kwigisha gukontorora amahane yawe ntekereza ko abantu bagira amahane b'abagore akenshi baba batarayize kubera ko ahubwo amahane yabo arabacika amahane yabo akabacika ariko muri kare tubasha kuyakontrola rero ahabiriye ibigeze nta bagabo bagifite abagore ngo uvuge ngo nzagendera ko nzamukubita batazanyishyura kubera ko yize ntekereza ko ari ubwumvikane kandi buriya yareka mu kumvikana kurusha uko bya ukurwana kuko kurwana ntabwo ari byo bikemura ikibazo
harakwiye yabajije ka indisipurine muramutse muhuye nayo mu bigenza gute hari ibyo mujya mubona mu bana mwigisha
tugeze ubu ngiye ntabwo ndahuriza n'izo kese kuko ngiye mfata abana batoya wumva hanyuma iyo ahandi iyo umaze gukora ntabwo wazibura izo kese rero ukuntu aho twakuriye twiga ukuntu bazihandoringa ukuntu bazikemura ni ukuvuga ngo barazifata bakaguhana bakaguhanira muri rusange nabaho ibihano urumva twebwe ibihano byacu ntabwo wenda ari inkoni ishobora kuba ari iza ya pompaje ishobora kuba ari ugusiba ukwezi ishobora kuba ari ukugenda ugasaba imbabazi uwo muntu ishobora kuba ari ukubwira ati tugiye kugushyiraho abantu n'uwongera gukora gutyo bizaka rero simvuze ko hari abakene karate ngo byange kubera ya kamere yabo wa mugani uwo ariko ntabwo ayikomeze ahubwo ahita ayivamo hanyuma uwabashije guhinduka kuko nayo ishobora guhindura kamere y'umuntu iyo wayikinnye neza ukubahiriza amategeko yayo urahinduka ubashije guhinduka aragaruka ya mico niba akayireka
reka tuse nk'abagana ku musozo twakira Eugene ushobora kuba ari nawe wa nyuma tugiye kwakiramo Eugene uranyumva igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
merere muri Masisi muri Congo
yego
imijyi wacu ukabisa naho bibagayo nanawo n'umukobwa uri gukora karate
nibyo ese mumeze gute aho ngaho i Masisi mufite agahenge
halo
we uratwumva i Masisi mumeze gute umutekano urahari
umutekano nawe ni muke nta intambara gusa ntukwirwa kwiruka gusa
nihangane ye waruvuze ko nta mukobwa wigeze ubona aho ngaho i Masisi akina karate hari ikibazo wari ufite
ntacyo kabisa ndi kubaza none se umukobwa yakina karate gute koko
yumva nawe none se soranje ntabwo akubwiye ko afite n'imikandara ugeze ku mukandara
w'umukara
oya rwose ujye kuri Facebook uraza kumubona n'ifoto ye ushakishe n'ahandi uraza kubibona urakoze rero ubwo ukomeze ukurikirana ayo makuru uzabibona abakobwa barakina karate nk'uko yabitubwiye reka ijambo numuhe ijambo ryo gusoza madame Sarange mu gusoza ndibaza ko mufite gahunda ya y'iyi mpeshyi muri makeya nko mu munota umwe nabo ntiwuzuye amasogota mutubwire uko ababyeyi babigenza kugira ngo bazane abantu
murakoze cyane gahunda y'impeshyi yo ibivanze n'imikino myinshi kuko umwana aba akeneye ibintu bimuhuza kugira ngo ataza kurangara ubu gahunda yacu izatangira ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa karindwi tuzajya dukorera ku Savieri Nyamirambo posite ya Stade Pele Stadium hanyuma gahunda tuzavanga imikino taradisiyoneri no kubyina bya kinyarwanda gucuranga na karate ubwo rero twakira abana kuva ku myaka ine kugeza kuri 16 hanyuma abana bakiga kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu ababyeyi bose ni karibu ubikeneye yaramvugisha ababyeyi batangiye kwiyandikisha kandi twizera ko bizagenda neza
reka rero rwose mfatiraho akanya ngushimire cyane kuba wongeye kuganira n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika ndizera ko hari benshi bashobora kuba bakuyemo bakize ubwoba bwo kuba bakina karate cyangwa se bajyana abana babo cyane cyane aba bakobwa mwibaheza ngo mubabuze ngo nuko ari abakobwa mubareke bakine imikino nk'iyabasaza babo babyeyi ndabibisabiye ngo rero mbashimire cyane namwe mwese abadukurikiye abaduteze amatwi aho muherereye hose abatanze inama n'ibitekerezo ngashimira abamfashe ku buhanga bw'ibyuma Cornelius warufatanije na Nadia taha wakiriye telefone zanyu mwakoze cyane mugire kandi ibihe byiza kuri mikoro hano kuri Radio Ijwi rya Amerika radio yanyu mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi.